uJesu kuyenzeka. Okungakholwa ngabantu uJesu kuyenzeka. Jesus, how it's been.